Hari mu masaha ya mu gitondo ubwo twageraga mu mudugudu wa Bugu aho uyu musore yiciwe inzego z'umutekano zirimo abasirikare n'abapolisi RIB n'inzego zibanze n'abarugi kubitabari bahageze twasanze kandi hari abaturage biganjemo abaturiye ako gace bari bari mu myigaragambyo yamagana ubwicanyi bwakorewe uyu musore w'imyaka 15 witwa Maniragaba Samuel warashwe isasu ryo mu gatuza n'umusirikare w'u Rwanda umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu Ishimwe Pacifique yadusobanuriye icyo yasanze cyari intandaro
inkuru twayimenye rero mu masaha y'ijoro ko hari abacoracora hano niko bitwa bari bavuye muri Congo bikoreye nibyo bari bikoreye birahari ibyagaragaye ni mifuka igera ku 10 yacaguwa twaje rero mu rwego rwo kugira ngo hakorwe iperereza koko
icyakora ibi uyu muyobozi atangaje bihabanye cyane n'ibyo abaturage batuye muri aka gace batubwiye kuko bo bavuga ko kuva ku munsi w'ejo nimugoroba hashize umusirikare ushinjwa bitaga Paul basangiraga inzoga yambaye imyenda itari ya gisirikare niyo nzima Jean de Dieu n'umuturage wo muri aka gace avuga ko yari ari mu kabari n'uyu musirikare
hari saa 9 n'igice z'umugoroba noneho abasirikare ngo twamanutse ngo tubone abasirikare bambaye sovira ko afite imbunda kote bari kurukana kwa turaga yuko mu kabari twaturi kumwe twese twasinze umusirikare yari mu kabari barake ngaracuracora barahese batayirukanga rutubirukanga bana tuturi kubashungera yica umuntu tureba gucera tuzi ko bitemewe ariko turwandira avuga ati ugiye mujye buteme bazamufata bamanisha itegeka afite itegeko rimuhama
uyu muturage yongeye kubwira ijwi rya Amerika ko uyu musirikare yari afite imbunda yahishe mu ikoti
nje byabaye mbari kuko ko twavuye mu kabari abasirikare birukanga ariko twirukangana nabo uyu n'umusirikare wayitemye akimara kwicara mu nda yasahitemo imbunda yafashe umupanga ayikubitaho ndaga imbunda ntacyo yabaye
abandi baturage twabashije kuvugana nabo badusobanuriye ko iby'ubuyobozi bwa Rubavu buvuga atari byo kuko uyu muturage atageragezaga kwambutsa magendu
ubwo bigeze saa 3 z'ijoro twumva urusasu ruravuze twahuruye tujya kureba twe twatewe agahinda no gusanga bamusizeho ibintu kandi nta bintu yari afite imyenda y'abacoracora
bamwe mu baturage batuye muri aka gace bongeye kubwira ijwi rya Amerika ko batari bamenyereye iyi mico ku basirikare b'u Rwanda kuri bo iyicwa ry'uwo musore ryatumye ubwoba bwose muri benshi mu batuye ako gace kuko biramutse bikomeje batazajya babasha kubatandukanya n'abasirikare bo mu mitwe yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo uyu muturage utashatse gutangaza izina rye yatubwiye ko asanzwe aragirira inka ze mu kibaya nyamara nubwo bamwe mu baturage twari twavuganye bumvikanishaga ko kuba uyu musore Maniragaba Samuel yishwe ari bishya kuri we iyi mikorere y'abasirikare b'u Rwanda ntimutunguye
none se yagusanze wiragiriye cyaka kubona uri gutambagira akagukubita dore ngo ubaherutse kuza abacoracora byo baca imbere y'iwanjye nzotse mu nzu mu gitondo kandi ndagona ndagira hanze ngicara hasi nicare hasi nakoze
abaturage muri aka karere gakora ku mupaka wa Congo basabye ubuyobozi kw'igisirikare cy'u Rwanda cyakongera kwibutswa inshingano zacyo zo kwita ku mutekano w'abaturage
kandi baturicemo ubwo uyu musaza amubona ati ngo wamwicanye umunyamubona ati ngo wamwicanye kuri ngo si bya bindi koko bizaza kuzaza bikomeye
turasaba ubufasha bongere babigishe bagira aho barindira umutekano ndibe urindire mu baturage uwabacitse ageze mu baturage bamwihorere uwo bafatiye iryo bamushyikirize inzego zimukurikirana
ku rundi ruhande Ishimwe Pacifique ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rubavu yatubwiye ko bidashoboka ko umusirikare yakoresha intwaro
twese turabizi abasirikare b'igihugu barinze cyane cyane inkike z'igihugu uko baba bahagaze nta uba wiriwe mu kabari ngo noneho ngo bamupange n'akazi ntabwo ndi umusirikare ariko nk'umuyobozi turakorana dusanzwe tuzi uko bakora ntago bibaho ibyo ngibyo ntago ari bya bindi tujya tubona abo mu baturanyi barwana bagira gute abasirikare bacu bafite discipline iri ku rwego rwo hejuru
ahubwo akihananyiriza cyane ko abaturage bakwiye kwirinda kwambuka umupaka mu buryo bwa magendu mu busanzwe abaturage bambutsaga ibicuruzwa mu buryo bwa magendu mirenge ikora ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bafatirwaga ibicuruzwa cyangwa nk'uko ubuyobozi bubivuga bakaraswa bagerageje kurwanya inzego z'umutekano bitandukanye n'ibyabaye uyu munsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na 1997 aka gace kakunze kwibasirwa cyane n'abo bitaga abacengezi bishe abaturage benshi mu mirenge ya Mudende Busasamana na Cyanzarwe n'ahandi bamwe mu bo twavuganye bemeza ko bakomeje kugira impungenge z'umutekano wabo bitewe n'imyitwarire ya bamwe mu baba bashinzwe kubarinda Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika